guddiga caalamiga ah ee madaxa bannaan ee qaramada midoobay u qaabilsan dhulka la haysto ee falastiin ayaa magaalada jineeba waxa ay ka bilaabi doonaan dhegaysi dadweyneh oo la xiriira eedeymaha ku saabsan xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha ee ka dhacay falastiin. Wariyaha v o eda lisa shlein ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada jineeba. Waxaa inoo soo koobaya xuseen bare aadan.
Guddoomiyaha guddigan iyo madaxii hore ee qaramada midoobay u qaabilsanayd xuquuqul insaanka ayaa furi doona dhegaysiga isniinta maanta ah, waxaana xigi doona marag fur toos ah oo ay bixinayaan saddex markhaati. dhegaysiga soo socda ayaa la filayaa in la qabto horaanta sanadka soo socda, laakiin laguma qaban doono magaalada jineeva. dhegaysiga dadweynaha ayaa diiradda lagu saari doonaa amarada xiritaanka iyo eedeymaha argagixisanimada ee ay israa'iil u jeedisay dhowr urur oo aan dawli ahayn oo falastiiniyiin ah. waxaa sidoo kale lagu eegi doonaa dhacdooyinka ku xeeran dilkii bishii may ka dhacay daanta galbeed ee loo geystay suxufiyad falastiiniyad ah islamarkaana haysatay dhalashada maraykanka. shiriin abu caaqle ayaa la sheegay in lagu dilay toogasho ka dhacday israa'iil. baaritaan ay israa'iil ku samaysay dilka ayaa lagu soo gabagabeeyey in wariyaha loo badinayo in lagu dilay toogasho aan ula kac ahayn oo uu toogtay askari israa'iili ah oo aan ogeyn in ay saxafiyad tahay. afhayeenka golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay Rolando Gomez ayaa sheegay mar uu la hadlayay warfidiyanada in la qabanayo dhegaysi dadweyne si loo caddeeyo arrimahan, waxaana uu sheegay in israa'iiliinta iyo falastiiniyiintaba ay markhaati furi doonaan.
is unique in that it is looking into human rights abuse and violations, alleged human rights abuse and violations in both the occupied Palestinian territory and in Israel. And they are, of course, impartial.
guddiga baaritaanka ee hadda jira waa mid gaar u ah inuu eego xadgudubyada xuquuqul insaanka ee dhulka la haysta ee Falastiin iyo Israa'iil. waxay leeyihiin dabcan dhexdhexaad, waana baarayaal madax bannaan. marka eedeymo kasta oo ku saabsan inay dhinac gaar ah u eexanayaan waa mid been abuur ah. waa guddi madax bannaan oo dhexdhexaad ah, waxayna eegayaan labada dhinac.
So any allegations of bias are absolutely false. They are independent and impartial and will be looking at both sides.
guddigan ayaa la aasaasay 2022-kii waxaana dhisay golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay. afhayeenka guddigan Gomez waxa uu sheegay in labada markhaati ee israa'iiliinta iyo falastiiniinta ay ku heshiiyeen in la aqoonsado, islamarkaana si aan qarsoodi ahayn ay maragga u furaan, laakiin waxa uu sheegay in dowladda israa'iil ay ka gaabsatay in ay markhaatiga furto amaba ay ka qayb qaadato.
The Commission of Inquiry has reached out to Israel for its comments and seeking cooperation and access. However, they have not responded. Unfortunately, they have not received that cooperation or access.
guddiga baaritaanka wuxuu la xiriiray dowladda Israa'iil si ay arrintan uga wada shaqeeyaan, laakiin si kastaba ha ahaatee ma aanay aqbalin. nasiib darro, guddiga ma aysan helin iskaashigaas ama gelitaanka dhulka Falastiin ee la haysto. maamulka Falastiin way la shaqeeyeen guddiga, waxayna wadeen arrintaas tan iyo bilowgii shaqada guddiga ee sanadkii hore.
afhayeenka ayaa sheegay in macluumaadka sida caadiga ah laga soo ururiyo dhibanayaasha iyo markhaatiga. dhegaysiga dadweyne ayaa sida uu sheegay meesha ka saaraya mala awaalka iyo wararka khaldan ee la xidhiira shaqada guddiga. guddiga ayaa bishii juun warbixintiisii ugu horreysay hordhigay golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay, laakiin safiirka maraykanka u joogta golaha Michelle Taylor ayaa warbixintan ku tilmaantay caddayn kale oo muujinaysa isha gaarka ah ee lagu hayo Israa'iil golaha dhexdiisa, taasoo sida ay sheegtay loo baahan yahay in la joojiyo. waxaana ay xustay in loo baahan yahay in golahu si siman uu u kuulgalo dhammaan cabashooyinka iyadoo aan dal gaar ah la beegsan. guddigan ayaa warbixin siiya golaha xuquuqul insaanka iyo fadhiga loo dhan yahay ee qaramada midoobay sanadkiiba mar.
mahadsaneyd xuseen bare aadan oo inoo faahfaahinayay warbixintii wariyaha v o eda lisa shlein ee kasoo dirtay magaalada Geneva.